Zawadi ya kado. Siko mzima nakujali mama, kwa kweli lazima nilikupa mapenzi tamu kama asali. Sio lazima kuniache peke yangu, ndio wewe nanyajisi na mwingine. Sio lazima kuniache peke yangu, ndio wewe nahitajisi na mwingine.
Haki ya Mungu,
haki ya Mungu. Na kwa galanja, baby, yuwe magali gali. Tutambula babiri zenawe, everything I know you could do for me.
Gwe wala babanje lega, gwe wala babanza lawa. Haba ya iya banje puna,
baja lo lo lo.
Gwe wala babambuluga, gwe wala babanje puna.
Ni osula onde se pole mina mie cola ma de panga tu vele nawe
nani achana nani we
isina za nani we.
Lacho gili busabala, uchimanyi sebu kusi busabala.
I had a lot of love for you, I had a lot of shine for you.
If you're going so far, you should leave me your name. Lacho genda, yeto nwayo.